RJ, the DJ, all day, baby.
Nitagharamia vyote hata kama usawa utanikaa.